Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika iravugira hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radio.tv.com mugakurikira ikiganiro ku rubuga rwa Facebook naho na YouTube ni VOA Radio yacu. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Kevin na Nadia Taha. Turabaramukije mwese rero abadukurikiye haba kuri FM ku mirongo migufi cyangwa se kuri telefone aho muri hose tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Muri isanga kandi rwose nkuko bisanzwe inshuti banywanye bijwi rya Amerika none nto nta mutumirwa uyu munsi radio yanyu yabatumiriye twabahariye muri ibi bihe turimo gusoza umwaka nk'uburyo bwo kubashimira kuba mwarafashe umwanya mugakurikira ibiganiro byanyu iradio ibategurira buri munsi umunsi ku wundi mutanga ibitekerezo ndetse n'inama umwihariko w'ikiganiro muri isanga tubagezaho kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio yanyu. Ikaze rero mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mpakanya mbanze mbashimire mwese kuko turi kumwe. Nshimira by'umwihariko abatumirwa bagiye bitabira ibiganiro byacu bitandukanye. Kubagifungura rero amaradio yanyu, nari mvuze mu kanya ko uyu ari umwanya wanyu wo kubashimira mwese nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi nta mutumirwa wihariye. Umwanya n'uwanyu kugira ngo mugeze ubutumwa bwanyu ku bavandimwe n'inshuti, mutashye inshuti n'abagenzi. Natwe rero ubucuti mwatugaragarije turabashimira, ni iby'agaciro gakomeye, mumenye ko natwe tubafite ku mutima. Mwisanzure rero kuri radio yanyu yabageneye uyu mwanya. Niteguye kubaha umurongo, benshi mwifuje gutanga intashyo. Reka tuzakire rero uyu munsi, twizera ko telefone ziza kudukundira tukabasha kubageraho muri benshi nkuko mwatwandikiye muri benshi mubishimirwe. Reka rero nabatindiye abinkwakuzi bamaze kuhagera twakire Alexi Nishimwe. Uratwumva?
Ndabumva neza. Radio Ijwi rya Amerika.
Ikaze cyane. Urahagana hehe?
Ndi mu mujyi wa Kigali, Karere ka Nyarugenge.
Ushobora kusubiramo amazina yawe noneho ukifuriza abantu umwaka mwiza cyangwa se icyo wifuza kuvuga kuri radio yawe?
Murakoze. Nitwa Alexis Nishimwe. Murakoze cyane kubw'uyu mwanya mwatugeneye. Nanjye ndifuriza umwaka mushya abanyeshuri twigana muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bose ndetse nabo dusengana muri Korali Pepiniyeri du Seigneur. Umwaka mushya kandi ku banyeshuri barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bigaga ishami ry'indimi kuri Groupe Scolaire ya Bigogo. Ikindi kandi nifuriza umwaka mushya n'abandi bari mu mwaka wa gatandatu w'indimi nanone biteguye ibizamini bya Leta, uzababere uw'umugisha. N'abandi babari inyuma bari mu yindi myaka bazagira umwaka mushya twize tudashidikanya ko Imana izafasha kandi turifuriza n'umwaka mushya abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika bw'ibiganiro byiza batanga. Nasoza nifuriza umwaka mushya Sheri wanjye witwa Umubyeyi Yahabu, nawe ari mu Karere ka Nyaruguru ahitwa ku Ruhero. Ndizere nashidikanya ko nawe izo mutwe radio Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane.
Urakoze nawe Alexis Nishimwe. Katubonereho akanya natwe twifurize abo banyeshuri aho bari hose umwaka mwiza, ndetse n'abagize korale zitandukanye. Mwese rero turabifuriza umwaka mushya muhire. Alexis Nishimwe, nawe rwose nk'uko wifurije abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, nawe turakwifurije hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Dukomeze rero twakira noneho Siriro Muvunyi, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Uraho neza Siriro.
Murakoze cyane rwose.
Ngiye warakoze kuba umunywanyi w'Ijwi rya Amerika, kugeza ubu ngubu ukaba warakomeje kutwihanganira no kutuba hafi. Uri umwe mu
nange ndabashimira.
Yego.
Nange ndabashimira cyane kubw'uyu mwanya muduha, kuko umuntu atanze nimero ntimumuhamagare nabyo bigaragara nk'aho byabitamugendekera neza. Mbanza no kwisegura ku bantu batigeze bahamagarwa baratanze nimero, nkabona kuri social media nkabona ntibari kubyakira neza. Ubwo nakaba nagaciyemo. Hanyuma reka fata akanya mbanze nshimire abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko umuyobozi utwara iki gisata SN Karekezi, keretse niba atari umuyobozi atakiriwe
niwe.
Hanyuma ndashimira mwebwe twabanye mu kiganiro muri Isanga. Mwarakoze cyane, mwaduhaye umwanya rwose. Buriyo muvuze ngo ni radio yanyu, haraho bituvanahe naho bitujyana, bidufasha kumva neza ibyo turimo, nyine tukumva ko turi kuri radio yacu. Arondogoye rero rikashimira abantu bose batanze ibitekerezo. Ni ukuri gutanga igitekerezo uramutse ufite ubutumirwa, nta ntihagira abantu batanga igitekerezo ku byo ari kuvuga, ntibagire ibyo babaza. Ikiganiro cyagenda neza, wenda mwebwe mwakumva ko cyagenda neza, ariko ndavuga ku ruhande rwanjye.
Ibyo uvuga ni
byo. Nadia ataha, reka tujye tumushimira cyane. Buriya ni umuntu ugerageza kuvuga ikinyarwanda ukuntu akakwereka ko muri kumwe, akumva nyine ni umuntu ukwishimiye rwose. Mujye mumushimira cyane, yakira neza abantu rwose.
Ndaza kumubwira yasetse yatembagaye kandi atumva icyo urimo uvuga. Nubwo
arabyumva ahubwo ntekereza abasha kubyumva ahubwo kubisubiza nibyo bimunane yabwe kamakuru. Hanyuma reka ibyo tubyihorere nkomeze
icyanzanye.
Abantu bose twabanye muri uyu mwaka ndabifuriza gukomeza kugira impera nziza z'uyu mwaka, no kuzatangira umwaka mushya, umwaka mwiza wa 2024 uzatangira ku wa mbere. Ndifuriza rero abantu bose kuzagira umwaka mwiza. Abantu ari abanga bakurikira, abagize umuryango wanjye, umudamu wanjye n'abana banjye nkunda cyane, ndabifuriza kuzagira umwaka mwiza. Reka nkurikizeho ababyeyi bambyara, abavandimwe, abo tuzi ndimwe, kwa data bukwe bose bazagira umwaka mwiza, abaturanyi banjye, inshuti zanjye ni nyinshi ntabwo nazirondora, abayobozi b'igihugu cyacu rwose nkunda cyane, bazagire umwaka mwiza. Abayobozi ba Kiliziya umubyeyi wacu rwose ntabwo nakurirwa mbarondora, ni benshi cyane barahari, bose bazagire umwaka mwiza. Abakristu bose, ari abakristu gatolika n'abo mu yandi madini, abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bose aho bari, bazagire umwaka mwiza. Abantu barwaye n'abafite ibibazo binyuranye, abantu bahangayitse bibaza uko uyu mwaka bazawusoza, ndabifuriza kuzagira impera nziza z'uyu mwaka no kuzawutangira neza. Abantu bose bari bunkurikire kuri uyu murongo, ari abatari bashe kubona umurongo, ari n'abari buwubone, bose bazagire umwaka mwiza. Umwaka mwiza rero ku bantu bose batanze ibitekerezo, bose nongere mbishimangire, ni abantu baritanze cyane, kuko buriya ufashe umwanya ugatega amatwi radio hari ibyo uba wigomwe rwose. Barakoze kandi n'umwaka utaha nabwo bazakomereza aho ngaho. Hanyuma ikindi narenzaho, mwadusezeranyije yuko tuzajya tubabona, mwatubwiye ko bishobora kuzabaho, kuzajya tunababona muri live. Ibyo bintu muzabidukorera uyu mwaka ntabwo byabashije kuba byakunda, ariko utaha muzikubita gashi mubashe kuba mwabidushyirira mu bikorwa. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubutumwa bwiza.
Urakoze cyane nawe Cyril Muvunyi, tukwifurije nawe umwaka mwiza nabawe. Dukomeze rero twakira n'abandi bakunze ibijwi rya Amerika, ibyo Cyril asabye turakomeza tubyigeho kandi bizashoboka. Noneho twakire Badian Bakwingwe Eugene. Uranyumva?
Ndakumva.
Subiramo izina ryawe, nshobora kuba narivuze nabi.
Ina jambo hili kwenye tafsiri hili radia.
Yeye komeza.
Ndakumva.
Yeye ndakumva.
Amana ni sasa wami kijao. Ama mtu wa mizani.
Telefoni umurongo wa umeze nabi. Ntabwo ndimo kukumva noneho. Aha, nturi umurongo, ntabwo wumvikana neza, uravuga ijambo rimwe rindi rigacika. Reka tuze kongera tuguhamagare, sibyo? Jya ahantu hameze neza twongere tuguhamagare. Reka tube twakiriye Clement Niyonzima. Clement, uranyumva?
Ndabumva.
Ikaze.
Murakoze, nitwa Clement Niyonzima, ndi mu burasirazuba bwa Congo, umujyi wa Uvira.
Yego. Tanga ubutumwa bwawe.
Nagomba kwifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi bari Burundi.
Yego, komeza, hari urusaku ariko hanture.
Nagomba kwifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi bari Burundi.
Yego, komeza, turakumva.
N'ababyeyi banje bari muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura.
Yego, nyarutsa.
Nifuriza umwaka mushasha impunzi zose ziri mu nkambi zigiye zitandukanye, ziri mu Rwanda n'iziri muri Tanzania n'iziri muri Congo, zose ndabifuriza umwaka mushasha.
Yego, reka nawe
n'abanyamakuru bo kuri Amerika, murakoze.
Urakoze cyane Clement Niyonzima, nawe umwaka mwiza turakwifurije wa 2024 hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe zose, ndetse n'impunzi aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, hamwe n'abo twagiye tuvugana mutugezaho ubuzima mubayeho. Mukomeze kwihangana, twizere ko umwaka utaha uzababera mwiza kurushaho. Nshuti rero, reka noneho tube dukomereje kuri aka karirimbo, turagaruka mu kanya. Big Time ya Ivan Bravan, umuhanzi mwakunze watabarutse. Iyo ndirimbo rero ibanogere.
Energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva ku mana, kuko nk'umuntu ngisimba nabibasha. Reka da
radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uwo mwanya w'ikiganiro muri isanga radio yanyu yabahariye kugira ngo mutashye abavandimwe n'inshuti reka kuri uyu mwanya twakire haba kubaho Norbert uranyumva
Maoneza
wewe umeze ute
tumeze neza cyane
bikaze ku ijwi rya Amerika
twanamikaze mbere na mbere reka dushimire ijwi rya Amerika uburyo baba batwitayeho n'abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange nifuriza neza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika basuhuza cyane staff yose mera no ku muryango wanjye musuhuza ngasuhuza uwo bita Ndegida Dr. Ngoma Nzungu ngasuhuza Nibabishaka ngasuhuza Egide ngasuhuza Nshimiye ngasuhuza Eric ngasuhuza Karamage ngasuhuza Afande Nzirorera Afande Twagira ngasuhuza Frederic Sarpongo n'uw'I Burega ngasuhuza n'abandi banyarwanda bose batezwe ijwi rya Amerika
urakoze cyane ubwo abanyamakuru b'ijwi rya Amerika ndumva bakumvise abatari mu kukumva muri aka kanya ndabibabwira hanyuma rero tukwifurize umwaka mwiza utaha sinzi niba hari icyo wifuzaga kongeraho
ikintu nabashimira ni uko twabanye neza muri uyu mwaka nakeka ari muri uyu mwaka kandi zari kwenda hari n'izindi gahunda yenda mushobora kuzavugurura hari icyifuzo twari twavuze n'umurya kujya dutasha abantu numvaga mu gishyira buri wa gatanu ndumva cyakomeza atari wenda ry'iminsi mikuru gusa
mukajya mutasha nka buri wa gatanu
nka buri wa gatanu ni icyifuzo cyanjye wenda n'abandi hari igihe baza kwagihurizaho ikindi musubize n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ababi Burundi
ndibaza ko ababasha kugukurikira ubwo babyumva biragoranye kugira ngo babe badukurikiye muri uyu mwanya benshi kuko nta FM ihari ariko abashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga bashobora kuza kukumva
cyane cyane abatanga ibitekerezo ku ijwi rya Amerika ndabashuje rwose umve ko ndashuje
yego
hari uyu murundi bita Nyariyo ndamukunda cyane
yitwa nde
ngo ni Nyariyo ko yatubwiraga
ubwo twizere ko akumvise hanyuma akaba ukaba umutahije nawe abe hafi ubwo niba ashaka umurongo tubwire tumuhamagare hanyuma nawe agusuhuze
n'undi hari umugabo wita Pascal uri Canada n'umunyamakuru wahoze akora mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda bamwita Harugira Patrick nawe ndamusuhuje
urakoze cyane haba kubaho Norbert yego reka bwo nunge muri ryawe nange nifurize abadogiteri harabo waruvuze abadogiteri bose abo twaganiriye twagiranye ibiganiro bitandukanye kandi bitanga inama bibungabunga ubuzima mwese abadogiteri n'abandi baganga mu rwego rw'ubuvuzi mwese turabasuhuje kandi tubifurije umwaka mushya muhire reka rero nkomereze ku wundi muvandimwe watwandikiye nawe yifuza gutashya Amani Cristiano uranyumva
ndakumva neza cyane
ye uri muri Congo ndabibona hano nkurikije telefoni yawe
ndi muri Congo Masisi abitikibaze
ye gabi Masisi mwese turabasuhuje kandi tubifurije umwaka mwiza wa 2024
murakoze cyane uzatubere mwiza twese
yego yego nuko ubutumwa bwawe
ndashaka kwifuriza umwaka mushya muhire madamu wanjye turi kumwe ahangaha witwa Chance ndifuriza mama wanjye Mukarugina umwaka mushya muhire nawe ari hafi yanjye ahangaha mu Rubaya ndifuriza mukuru wanjye uba ku Gisenyi Uwineza Jean Claude uri ku Gisenyi yifuriza umwaka mushya muhire mukuru wanjye uri kuri Goma witwa Badashoka Tambosco. Yifuriza mushikibashiki wanjye babiri bari Karehe, umwe yitwa Tuhombe undi yitwa Jeunesse bari Karehe, umwaka mushya muhire kuri bose n'abantu bari hafi yanjye bamwe banigishije ku mashuri nigiyeho yisumbuye kuri Nsitima bari Bunyanga Rafi Habarugira Christian Profesere Ndayisabye Adolphe n'abandi bafatanya na b'umurimo. Murakoze.
Murakoze cyane nawe Amani, abarimu bose aho baba habo muri mu mashuri abanza mu yisumbuye muri za kaminuza ho mwaka mushya muhire. Amani rero urakoze cyane ubutumwa bwawe, twizere ko babwumvise. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho twakire Nizigimana Eric.
Mwaramutse.
Gakeye neza. Ndabona uri mu Burundi.
Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego, turakomeye, turashima Imana. Mwebwe bite?
Natwe ni sawa, mu Burundi mu buseruko bw'intara.
Yego. Yego. Ngaho vuga amazina yawe utashye.
Ego cyane, murakoze. Ariko ndabaye gutashye nawe mfite akabazo gatoya. Ese tuzongera kumva Ijwi ry'Amerika kuri FM ryari?
Yo, icyo kibazo si ubwo, ni ikibazo gikomeye, ntabwo nakibonera igisubizo nonaha. Baracyabyiga, ntabwo tuzi aho bigeze.
Ariko twifuza ko mu mwaka mushasha no kuri twashobora kumva Ijwi ry'Amerika kuri FM, kuko riradufasha byinshi.
Natwe turabyifuza rwose, ubwo nitugira Imana bazatuduhorera.
Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika biba birimwo ubuhinga, biratuma abanyagihugu duca ubwenge muri byinshi.
Ndi twizere ko ikibazo kizakemuka.
Nifuza gutasha rero umuryango wanje.
Yego, komeza. Komeza, turakumva.
Nkatasha Dureda ari muri Amerika, Texas.
Yego, komeza.
Natasha Iradukunda Soteri ari aho muri Amerika na mama we Marie Chantal nawe bavukana. Natasha Onesime Niyingirire Kimaze ari ngaho Uganda. Nani mfite n'abagenzi bose bazi ku izina ryanjye Nizigimana Eric.
Urakoze cyane rero Nizigimana Eric, kandi ukomeze kugira ibihe byiza bisoza umwaka, wowe n'abo muri kumwe ndetse n'abadukurikiye muri uyu mwanya.
Murakoze.
Yego. Twakire noneho Tito Sinzobatahana.
Ndabumva.
Yego. Nawe ndabona uri mu Burundi.
Yego.
Urasoza umwaka neza.
Nukuri jewe ku ruhande rwanjye ndiko ndaraba umwaka ndawushoje neza cyane. No kuvuga naragiriwe ibitangaza bimwe ndetse mu byo bijyanye n'indoto zanjye ndabona biriko birashika. Ariko gusa hari n'ibyo nategura gukora ntashoboye gukora, nabyo birumvikana.
Ubwo bizashoboka nabyo.
Nyamukuru ndiko ndabona, ndiko ndabikora, kandi n'ibindi ngiye kubitangura neza mu mwaka.
No, kuri ntasho zawe.
Yeah. Ku ntasho zanjye. Ubwa mbere reka mbanze ntasho y'abamenyeshamakuru ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye nawe. Uzagira ibihe byiza.
Aho muri hose Imana ibagirire neza, muzotangura umwaka neza wa 2024. Halo?
Oui, komeza.
Hama leka ndamutse abagenzi banjye baratandukanye cyane cyane bari muri Kenya, abitwa ba James, abitwa ba Kopesi, abitwa ba Willy Pose. Leka ndamutse na bashiki bacu bari muri Australia ndetse bariko bitegurira kuza no mu Burundi. Ngirane Imana izabafashe mu rugendo rwabo, bazoshika amahoro hane Bujumbura. Leka nongere ndamutse inshuti zanje abagenzi banje bari muri Etats-Unis. nabongera nti imana ibazigame aho bari hanyuma n'abarundi bose bariko baranyumva cyangwa bashobora kumva ururimi rw'ikirundi imana ibagirire neza barangize umwaka neza ndetse bazonatangura umwaka mushasha neza wa 2024
yego urakoze cyane Tito sinzobatohana I Burundi
ariko ndabasare ikintu kimwe vraiment radio y'u Amerika turayikunda cyane sinzi nyimba byo kunda mukagerageza kumvikana na leta kugira ngo musubire mu gurure hano iwacu Burundi ibintu bigende neza kurushaho kuko burya iyi Facebook ntabwo ikoreshwa n'abantu benshi ntabwo yumvirizwa n'abantu benshi bagiye kuraba kuko twaba tubumviriza ubwa mbere rero mwogerageza mukumvikana na leta mukagaruka gukorera ngaha ku butaka neza neza hanyuma natwe ndetse tukabonera n'akazi kuko hariho abantu tuba dushaka kuba bamenyesha amakuru ba radio Ijwi rya Amerika mukandikunde kubera ukuntu nawe tubibona
ubwo imishyikirano irakomeza ntabwo nakubwira aho bigeze ariko buriya inkoni hiri igihe buriya bizagera aho ngaho bikunde hanyuma mubashe kutwumva kandi namubashe no gukorera iyi radiyo
ego cyane rema bizotuhimbara cyane
urakoze cyane turabyizeye ko bizashoboka
bizashobokera iyi nomero yanjye yibike uzantelefone nze kubakeza kandi nanjye urumva nongere mba umukozi wa radiyo yanjye
nuko nuko
sawa
ukomere reka noneho mufate akaruhuko gatoya turirimba twakira nako indirimbo twaririmbiwe na Mike Kayihura indirimbo yise Tuza
Since November, zillion problems. What's the point of getting litty if I find you? Your proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. But then I'm gay, I'm better on stronger. I'm better at jeans, I'm better on my gang. Overpour up jeans, you could late night calls. Over for the easy. I'm sick and tired of running up to the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Your feet on my lap's yum yum. I want you good, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Put your knees up, side now. You're opening up my doors. You're pushing me more and more. Put it together, time. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Keep valley lights through your Ray Bans. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you really at, what you really like. I want your boob, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. Pump it a little bit, nah nah nah. Corridor, tuza,
radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umwanya twahariye abakunzi bijwi rya Amerika kugira ngo batange intashyo zabo reka noneho twakire Jean Long Kurutuse uratwumva
yego ndakumva
mubiriwe neza
mwiriwe
ikaze ku ijwi rya Amerika ubwo rero tanga intashyo zawe keretse niba hari ikindi wifuzaga kuvuga
oya ntacyo ni ntashyo mperereye mu karere ka Kayonza murenge wa Murunda akagari ka Ryamanyoni
yabwira abantu noneho amazina yawe nyayo sinzi niba witwa Jean Long Kurutuse cyangwa niba hari amazina abantu bakuzi
amazina yanjye ni Byiringiro Samuel
yego biratuma bamenya batahije uwari we
abenshi banze kuri Jean Long Kurutuse kuko niyo mazina nkunda gukoresha ahantu henshi hatandukanye okay nacyo reka ntashye abavandimwe banjye baherereye ahantu bita ku Mukuyu ariho iwacu mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo ubwo harimo ababyeyi banjye papa na mama wanjye nakabamo umuhungu wanjye Ishimwe Salomo Byiringiro natashye mukuru wanjye witwa Ugirengabire Francois uherereye ku Gitaraga natashya umwarimu witwa Dufatanye Jean Leonard wigisha ku ishuri ribanza rya Jurwe natashya umugore wanjye turi kumwe hano mu karere ka Kayonza witwa Mirele Festina ndetse n'umwana wacu turi kumwe witwa Murekazi Isabella Byiringiro natashya mushiki wanjye turi igikomere bita Uwitonze Aline na mukuru wanjye twa Kami Kamuntu Patrick nkasuhuza abavandimwe n'inshuti twiganye asuhuza umufundi John dukorana cyane ahantu bita mu Kinyaga mu Izindiro nkasuhuza abo twiganye muri groupe scolaire Gasogi abo twiganye mu bwubatsi muri secondaire y'i Rwahi Ishyorongi ndetse n'abarimu batwigishije ndabatashya abifuriza umwaka mushya muhire ndetse n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika benshi dukunda kuvugana aho ngaho mu kiganiro muri Isanga nabo ndabatahije yego ndabatahije bose
ndagushimiye cyane rwose nizere ko intashyo zawe bazumvise nawe usoza umwaka neza kandi nutaha uzakubere muhire
yego namwe kuri radio ijwi rya Amerika kabisa uwiteka biteho
urakoze cyane namwe reka twakire noneho Hakorimana Theogene uranyumva
ndimo nkumva
yego utwumva uri hehe
ndi Kigali
nuko ubutumwa bwawe
nanjye ndifuza gutashya
yego
ndatashya kaka uri ahantu hitwa Iburega
ezere ko arimo kukumva komeza
yego ndatashya kaka uri ahantu hitwa Iburega na marume nawe uri yo witwa Rebero Jean Damascene nasuhuza na Rugira Faustini
turakumva komeza
nasuhuza na Rurema Patrick nkongera gusuhuza na Denise nawe uri Butare nasuhuza na Nsabimana Siridio uri ahitwa mu Muyanzi Rurindo nasuhuza n'abatica banjye banyigishije kuri VS Burega by'umwihariko umutica witwa Gaca mu Makuba Diokeresa
abo n'abarimu kuko batavuga icyongereza
nkasuhuza n'abana twiganye GS Burega harimo Iradukunda Patrick na Tuyizere Jean Dodie Iradukunda Jean Seregisi mbese muri rusange abantu bose twiganye GS Burega kuva 2009 kugeza 2021 dusoje senior sigisi bose ndabasuhuza aho bari hose
twizere ko wakumvise
nkasuhuza na mama mudogo uri Matimba Nyagatare witwa Donati Uwingabire Donatire nkasuhuza na Garafureri wanjye uri mu Bugesera witwa Muvuna Ndinda Eric
yego
ntibagire na Masenge na Urijari nawe ndamusuhuje
yego bose umwaka mwiza wose
bose mbifurije umwaka mushya bazawugiremo amahirwe kandi witeka gumya barinde
yego yego hanyuma kabazo gato ya mbere yuko nkurekura kaka wawe aradukurikira muko wasuhuje
aramurikira
akurikira radijwi rya Amerika
barayikurikira bose duhuje cyane barayikurikira
nari ngiye kukubwira ngo babwire bajye bakurikira hanyuma babe bakumvise nk'ubu ngo babe bakumvise kushobora kuba ubutumwa ntibakumve iyo badakurikira radio
bose ndabatashya ndabata nari nibagiye umuntu umwe ahubwo nawe nari nibagiye
ntabwo babavuga bose ngo barangize nuko ninde
n'undi muntu ubwo ni mubyara wanjye Daniel nawe ndamusuhuza cyane
nuko n'abandi bose
tudaheruka n'abandi bose twiganye bose ndabatashya
yego yego
harimo ba Perusi bose mbifurije umwaka mushya
hanyuma se ubwo nkutumye kuri bakaka abo bose na ba mama mudogo wasuhuje bagutumyeho ukazababwira noneho nabo bakazatashya mu kiganiro tuvuge cyo kwa kabiri ko ariho umwanya twageneye abadamu wabambwirira bakazaba bahari nabo tukabaha ijambo
ubwo ngubwo byasaba rero keretse ubwo mbahaye nomero zabo mukabahamagara wenda kuko njye ndi i Kigali
ntacyo ubwo
i Kigali
uze kuziduha inbox cyangwa se ubanze babaze abashobora kuba yenda badashaka ko nomero zabo zitanga ubwo reka tube dutegereje gatoya niba kwemerera ubwo zatubwira kwa kabiri ndifuza kubaha ijambo abadamu
babyemera nta kibazo
nuko
ubwo kwa kabiri ubwo nimbo nazitanga nta kibazo
turaza kuvugana ndaza kuzikwaka uzime urakoze cyane reka noneho twihanganishe uwitwa Badia Eugene twahamagaye umurongo kamera nabi muri Afrika y'Epfo rwose atubabarire twongeye twamuhamagaye ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye yakomeje kwanga iravuga nabi ubwo rero tuzamuha umwanya ikindi gihe twakire noneho Gerard habiya mbere
ndabumva
yego nuri muri Kongo hagana he
ndi muri Kongo muri ville Bukavu.
Eh Bukavu. Mumeze neza Bukavu se?
Doko meze neza cyane Imana.
Yego. Nuko ufite naba wifuza gutashya.
Abambe nambere kamaye ntase abamenye makuru wo ku radio y'u America.
Mwaka mwiza.
Ndabivuje umwaka mwiza witwa Thomas Kamirindi witwa Oriane Tangishaka sinzi yuko bari wewe
oya ntabwo ari njyewe ndebuje niya mukankusa
yego n'abandi nasoye kuvuga kuko ndazi ni benshi cyane
yego ntacyo ndababwira
yego bose ndabivuje umwaka mushasha ariko rero ntaratatsa twebwe abakunzi b'ijyambere twifuza kuko twogana groupe ya iradi y'ijyambere twifuza tubona ibona
subiramo ntabwo numvise
abakunzi b'ijyambere twifuza ko twoba muri groupe y'ijyambere ego sinzi ko muzaba muri gukora kadoshika muri groupe
ndaza kubaza
kuko nabyo aho turi ntidukoresha nta murongo dufite nta murongo digana numva haibuka butinzi ko hari tuwe dukoresha amamega
ndaza kubaza
ego murakoze cyane
nuko hari abandi bifuriza umwe abo wifuriza umwaka neza
kwanze mu gihugu cy'u Burundi muri komine gitaramo gihera Karusi ndana umudanda zabitwa ida amuga akuga ngaho bitu mitaramuka reka mbaye n'umufasha we ngi kwasa bujumbura kwa yuporo bose ndabikuje mata mushasha reka nzinga muri zone ya ntunda mbaye nka mpaterabi mbone na ope banje bose ndabikuje mata mushasha leta injaha muri kwa sababu jumba mbone uwe kwa arine
Uri ku muhanda ariko ko hari urusaku urusaku rw'imodoka
turi ku muhanda turi ku muhanda ndiyo dusanga dukorera
ntacyo nyarutsa
ego reka ntase nabanze bose kugira ngo hawe ya mbere Gerard wo muri komune gitaramuka intara ya Kabura ndabifurije umwaka mushasha ugiye abo umwaka w'amakamera bose
nawe undi muntu wifuza gutashya imuduhe nta kibazo ubwo aratubwira amazina ye muri kumwe cyangwa ari kure mbwira niba ari kure tube twakiriye undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika reka tube twakiriye Trump w'Iborera wamubonye
halo
ngabo ni Gerard tuvugana
ni Gerard ariko se abije ntibikunze ati ari ku telefone ariko nta cyo adatashe undi munsi
nta kibazo ye nta kibazo ye reka tube twakiriye namwe tube twakiriye Trump w'Iborera rwerere
Amahoro
ni Trump.
Muraho neza radio ya Ijwi rya Amerika Washington DC muraho neza.
Ukomere.
Mwaka mushya.
Yego namwe mwaka mushya muhire.
Mama yanjye busumuntu yabashimira cyane ndi Trump w'Iburera ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda. Tumeze neza nta kibazo ibintu bimeze neza umwaka tugiye kusoza neza umutekano wose. Nukuri Petro.
None se abantu bose bakuzi niko abantu bose bakuzi ku izina rya Trump cyangwa bo harabo bose ubuze ntibakomeye.
Ya, ayo niyo mazina yanjye azwi.
Sawa nta kibazo. Cyangombwa nuko bamenye ubasohoje uwariwe.
Yes, nta kibazo kabisa noneho. Reka mbanze nisegura ivuye ku mutima ndashimira Ijwi rya Amerika mwatubaye hafi cyane mu gutanga ibitekerezo. Nta muntu n'umwe rwose twaratanze igitekerezo ngo kigende neza abatumye mwarabatumikiye nejejwe no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2024
natwe turawukwifurije rwose
abanyarwanda mwe abanyarwanda bose aho bari hose ku isi bakomeze bagire bazagira umwaka mushya wa 2024 dusigasira ibyagezweho dukomeza kubirinda n'ukuri Imana izaduha umugisha Imana izakomeze guhumugisha igihugu cyacu
hanyuma se abarundi ko abo ntacyo babwiye kandi nabo turi kumwe muri uyu mwanya barimo abarundi ko ntacyo babwiye kandi nabo turi kumwe muri iki kiganiro ikirundi n'ikinyarwanda nagira ngo ngwibutse
kuko n'abavandimwe
yego
abarundi nabo bazagira umwaka mushya muhire wa 2024 n'abavandimwe rwose ntacyo nabanganya Eugenia Mukankusi
karame
ya turagukunda cyane Tomasi Kamirindi abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika aho bari hose turabakunda cyane
natwe turabakunda
mukomeza murakoze cyane mujye mukomeza kutuba hafi kubuvugizi bwo mukorera abaturage hirya no hino ni ukuri ni umusanzu mutanga mu kubaka u Rwanda turabashimira cyane
natwe turabashimira kuba mutuba hafi buri gihe mutaduhaye amakuru ntabwo twamenya uko ibintu byifashe
mwaka mushya kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda perezida wacu dukunda Paul Kagame aturi imbere tumuri inyuma amahoro ni ukuri murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye reka mabandi umurongo
yego rwose ndagushimiye cyane urakoze mwese muzagireho umwaka mwiza wa 2024 kandi mukomeze gusoza neza uyu ngubu yego reka rero tube twafashishije Medi mu ndirimbo Slowly radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kiganiro muri isanga cyo munsi twakibahariye n'intashyo zanyu reka tujye ku murongo wa telefone ntabwo mbashije kumenya izina ry'umuntu turi kumwe muri uyu mwanya watwibwira
Hello
uriwe neza Yego witwa nde Yego ariko igira hantu tubasha kumvikana kuko hari urusaku nyuma yawe
ndi kubumba neza
Yego ngo iri defense nde
Nzayinambaho ndikire
Nzayinambaho iri defense Yego
ndashaka kwifuriza umwaka mushya muhire Ewo bita mbazi wose Pierre nawe nyine arikire mu murenge wa Mahama Ubutse nge Fabrice ari YouTube igicumbi nyine kuri kaminuza masengesho donasiye nawe arikiranye mahama ideri ari nyakarandi Chris nawe ari nyakarandi n'abagira umwaka mushya muhire
yego yego
kandi murakoze
urakoze cyane nawe umwaka mushya muhire
yego
udukurikiye haryango uri ikirehe
ikirehe mahama
okay nuko nuko habimahama mwese turabasuhuje kandi tubifurije gusoza neza umwaka no kutangira undi neza
yego
uzababere muhire
namwe radio turabakunda cyane
yego 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 natwe turabakunda utumye rero nibuka ko umuhanzi Jean Pierre Kidumu uyu munsi yagomba kugenderera inkambi y'impunzi ya Kakuma muri Tanzania go abari muri iyo nkambi mwatubwira uko byagenze niba yabizihije nuko mwabyakiriye hanyuma reka muri aka kanya tubitwumva indirimbo ye nkuko bisanzwe asanzwe abasusurutsa tuyikurikire
babonye turi kumwe mu buryo ajya bwinshi bakavuga ibitagire epfo na ruguru bakaduca intege mu kudutera ubwoba ibitaragemutse muri bo ngo bipfumutwana kuri twembe hanyuma urukundo guca rutubera ingendo Imana yarakinze akaboko Umwasa kuchiri chobo Imani kakuchiri chanzo Haba nubo ya sivo mara Tore kino gitangaza Iki subizo chuiteka
Shama
Umpo
Shama Katima ganje Nuhafu wanje
Shama Shama
yoko
Twenga bamwe batifunza kutubona
turi kumwe
turi kumwe ubuna twabaye umwe
tusengera kumukozi umwe
reka muteteshe manye na masharifu imanike kino kibondo nikimenyeso n'abantu kacibumwe bwacu amahitamo twakoze niyo nzira tucana mu bwami bwacu nkurikira jewe sindogota umenye uyo twenzi imana yarakinze akaboko umansa kuchiri chobo imana ikakuchiri chanzo abantu bujya si umana dore kino gitangaza igisubizo cyuwite kashema shema
mana sojaje
shema
shema
radio y'u Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro muri sanga aho twakiraga intashyo zanyu bunoneho twakire Samuel Bimenye Imana ariko mwisegura no kuba tutari bubashe kugeraho kuko igihe ni gito kandi na telefone zimwe ntizirimo gucamo nkuko tubyifuza ngo duhite tubabona Samuel rero Bimenye Imana turakwakiriye
Namahoro cyane
namahoro
radio izwi cyane
yego urahagana hehe
ubu tuvugana ndi mu muji wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yego nuko nyarutse ntashyo zawe nta mwanya munini dusigaranye
yego murakoze cyane reka ntashyo ndazihere kuri mwebwe nyene muduhaye umurongo
nyenda gusemeye
Okay, reka simbiye mu gihugu cy'u Burundi rero ndahabona mu ntara ya Ngozi kumene gashaho mu mutumba butaganda ndahabone umubyeyi wanje mama wanje azwi izina rya Nahimana Viviane reka ndahabona umudamu wanje yitwa Bizimana Eliane reka ndahabone n'umuhungu wanje wifura aho bita Bimenyimana ari ngaho nyine i Butaganda reka ndahabone abandi bose ku izina rya Bimenyimana Samuel n'abarundi kazi bose ndaviye ko ndabakunda
Ego
hama mundebe rakayimbo akayimbo kaiko kose mu bantu rakayimbo kumuririmbi bigitizo
ubu kugira ngo bayishake muri aka kanya ntago byakunda kuko dusigaje akanya gatoya ariko ndaguha yitwa African Queen mu kanya aruvuza karirimba kariko kose
urakoze cyane
nawe usoze umwaka neza kandi nunduza kubere muhire ubwo rero nshimire habo twari kumwe aba duhaye nomero zabo nesegura kubo tutabashije guhamagara ariko tuzabaha undi mwanya reka mbararikire kwa kabiri nkuko nigeze gutuma bamwe mu baduhamagaye abo twavuganye ubwo mubwire aba mama abakobwa ikiganiro cyo kwa kabiri ni ikiganiro twahariye umwari n'umutegarugori umwigeme abana rero namwe babakobwa n'abandi bose mwifuza gutashya kwa kabiri turabararitse muzabe hafi nkabacimira rero abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Kedi Saida na Nadia Taha mwakoze mwese kubana natwe tubifurije rero gukomeza gusoza umwaka neza ndetse no kuzakomeza utaha wa 2024 mu mahoro African Queen abaherekeze ni ya Two Face
You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way. You're astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go tingling.